LG, ah, LG. Na mpenzi wangu, hani Simoni tafrani, na muita hani haonekani. Kupenda hani we unanitisa
baba, si natosha kivumbi leo.
Tia viuno, vya vibuno, 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 vibuno. Mpenzi wangu hani Simoni tafrani, na muita hani haonekani. Hani
Comic Slicer.